Yeah.
It's Mira on the beat.
Shaga machojo sipati usingizi na kwaza tu napaga wachizi kisa wewe tu yani kanegizi la ukweli u yamepitiliza maumivu u bola walumizwa kwa rungu tu alafu naniliza mtoto wa watu why 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 unafai niki cry 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 oh why 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 unafai niki cry 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 oh sio poa 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 kwa nini unatia doa 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 Siwezi kuona mbele maana nuru yangu wewe Niliamini nikifa nitazikwa na wewe Sambo na mapema sana umeniacha mwenyewe Siwezi kuona mbele maana nuru yangu wewe Niliamini nikifa nitazikwa na wewe Sambo na mapema sana umeniacha mwenyewe
Siwezi kuona mbele maana nuru yangu wewe Niliamini nikifa nitazikwa